Exodus 1 verse 1. Lawa ngamagama amadodana kaIsrayeli afika eGibhithe noJakobe. Ileyo naleyo yafika nomuzi wayo. Verse 2. NgoRubeni, noSimeoni, noLevi, noJuda. Verse 3. NoIsakare, noZebuloni, noBenjamini. Verse 4. NoDani, noNafetali, noGadi, noAsheri. Verse 5. Bonke abantu abaphuma okhaleni kaJakobe babengabantu abangamashumi ayisikhombisa. UJosefa wayeseGibhithe. Verse 6. UJosefa wafa nabo bonke abafowabo naso sonke leso sizukulwane. Verse 7. Abantwana bayeJali baza labachuma banda baba baningi izwe lagcwala bona. Verse 8. Kwavela inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uJosefa. Verse 9. Yathi kubantu bayo, bhekani, abantu babantwana bayeJali baningi futhi banamandla kunathi. Verse 10. Basizihlakaniphele maqondana nabo, funa bande, kuze kuthi lapho kuphuma impi bahlangane nezitha zethu, balwe nathi bamuke ezweni. Verse 11. Kwase kubekwa phezu kwabo izinduna zokubasebenzisa ezabahlupha ngemithwalo yazo. Bamakhela uFaro imizi yokubekelela iPitomu neRamasesi. Verse 12. Kepha ngokubahlupha kwazo kwaba yikhona banda basabalala baba novalo ngabantwana bakwa-Israyeli. Verse 13. AbaseGibhithe babakhonzisa abantwana bakwa-Israyeli ngamandla. Verse 14. Benza ukuphila kwabo kwaba munye ngemsebenzi esindayo odake nasezitinini nangemsebenzi yonke yasendle, yebo yonke imisebenzi yabo ababebakhonzisa ngayo. Verse 15. Inkosi yaseGibhithe yakhuluma kubabelethisi bamaHebherukazi, igama lomuye wabo linguShifira, elomuye linguPhuwa. Verse 16. Iyathi, nxa nibelethisa amaHebherukazi, niwabone sesihlalweni sokubeletha, uma kuyindodana noyibulala, kepha uma kuyindodakazi izakuphila. Verse 17. Kodwa ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, abenzanga njengalokho yasho kubo inkosi yaseGibhithe, babasindisa abafana. Verse 18. Inkosi yaseGibhithe ayisibiza ababelethisi yathi kubo, nenzeleni lokhu nasindisa abafana na? Verse 19. Ababelethisi bathi kuFaro, kungokuba amaHebherukazi enge njengabaseGibhithe anamandla, abelethe engakafiki umbelethisi kuwo. Verse 20. UNkulunkulu wabenzela ababelethisi okuhle, abantu banda baba baningi kakhulu. Verse 21. Kwathi ngokuba ababelethisi babemesaba uNkulunkulu, abavusela imizi. Verse 22. UFaro wayesebayala abantu bakhe bonke ethi, bonke abafana abazalwayo anobaphonsa emfuleni, kepha amantombazane wasindise onke.